Kiwango cha mimba za vijana na uzazi nchini Kenya kinafikia 18%. Hii ina maana kuwa takriban msichana mmoja kati ya watano walio kati ya umri wa miaka 15 na 19 amepachikwa mimba. Je, huu ndio mtindo? Haya ni mazungumzo kati ya mama na mwanawe aliyerukiwa na tope.
Waboy.
Ni nini mama hii?
Ni nini hautoi sweta siku hizi na venye kuna jua? Kutoka ukuje nyumbani unavaa tu manguo kubwa kubwa kwa nini?
Mam, ni baridi. Nini ujui? Mimi nimezoea jua ya vika. So unasikia huku kukua na baridi sana hii.
We sema tu baridi. Ora tu isikuwe ni mimba unaficha.
Gai mama, ti mimba. Ai, sasa hiyo ni nini? Na imetokea wapi? Achana mimi.
Sema tu hivyo. Unajua nyinyi wasichana wa siku hizi mnatuona sisi wajinga sana. Ni kama hatukukua hapo. Ujue mimi sitalea mtoto wa wenyewe. Utabeba msalaba wako mwenyewe.
Sasa hizo zimetokea wapi mama? Mimi achana mimi.
Waboy? Waboy? Ni nini baya tena?
Mami sijui ni nini baya. Nasikia nikiumwa na tumbo.
Ati tumbo. Hebu enda ujitayarisha twende hospitali sahi sahi.
Mama usijizumbue. Nitakuwa tu sawa. Si ama twende.
Hapana, nikisema kitu nimesema. Hebu twende tujue shida iko wapi. Ama unataka kutuambukiza magonjwa kwa hii nyumba?
Acha, si lazima tuende.
Mimi naitwa Daktari Michael na tumemfanyia Wamboi vipimo kadhaa na majibu yametoka.
Shida iko wapi daktari? Ni nini baya na huyu msichana wangu aki?
So apparently your daughter is 2 months pregnant.
Guy!
Ati nini daktari? Ebu nieleze kwa lugha ninaelewa. Ati pregnant ndio nini sasa?
Mama Wamboi, ninachomaanisha hapa ni kuwa mtoto wako ana ujauzito kwa miezi miwili sasa.
Uwe Jehovah, Guy! Waboy umenimaliza, Boy! Haya ni maneno gani sasa? Boy Jehovah, nimekufanyia nini aki mtoto wangu wako hivi? Waboy aki umeniua kabisa.
Nyamaza, najua niko na bong.
Pole ya nini?
Aki brayo nifanyi nini mpole.
Unaambia na mdomu juhi. Pole italea huyo mtoto. Tinukua unajua. Ukwa unajua nini? Ukilala na mitana ukwa unajua chenye kitafanyika.
Mami li happen to me.
Wewe nyamaza. Leo nitakumaliza. Hizi ni aibu gani sasa? Wana kijiji watanichukulia aje sasa? Kwa mama wengine wangu watanichukulia aje?
Mama sasa unafikiria za kijiji
sasa? Woi mimi muadhani Guy, mimi nimeisha. Umenimaliza Waboy.
Mzee nimepata.
Hapa ndipo mambo hudorora. Kuna kuloa na kutota.
Tulia mama Wamboy. Tulia mama Wamboy. Kuna matokeo mengine yamepatikana pia.
Guy, tena zingine.
Matokeo mengine magani tena daktari?
Ndio. Wamboy hapa mwanao ameambukizwa virusi vya ukimwi.
Wakani ashikwe. Hebu wewe kwanza nyamaza. Hayo mapepo gani yamekuja kwa familia yangu sasa Mungu wangu? Waboy umeua mama yako, umeniua mimi, umenimaliza kabisa. Mwenye alikutuma unimalize amefanikiwa. Woi Mungu wangu, Jehovah.
Tulia mama. Unajua haya ni mambo ya dunia na yatapita, yana mwisho.
Mimi daktari siwezi tulia. Huyu msichana wangu amenimaliza kabisa. Leo ataniua kabisa. Ulikuwa unataka kuniua Wamboy, si ndio?
Usiseme hivyo mama Wamboy. Tulia tujue tutakavyomsaidia mwanao hapa katika hii hali yake ngumu.
Na watoto kutelekezwa maishani.
Sasa daktari, hata kama ni wewe, huyu atasaidika aje sasa? Ameshapata ukimwi. Wewe msaidie, mimi hapa sikai tena. Na wewe msichana, ujue kwenye utaenda kwangu usikanyage tena. Na nimetoka.
Sasa nitaenda wapi?
Wamboy, relax. This is not the end of the road.
Doctor, I swear me I'll kill tafadhali, myself. Tafadhali. Mi siwezi handle hii situation peke yangu.
Tafadhali Wamboy, wacha kulia. Relax Wamboy, relax, tulia. Usijali, mimi niko hapa kukusaidia. For now, I'll give you some tablets zenye zitakusaidia kupunguza virusi kwenye mwili wako. Na kuzuia hivyo virusi visimpate mtoto mtarajiwa. And I promise, ukinywa hizi dawa vizuri, then kila kitu kitakuwa shwari. Mambo yatakuwa sawa. Suicide is not the answer. Bado you have a future ahead. Kisha, kuna kituo cha kina mama ambacho huwasaidia watoto kama wewe, na nina uhakika kuwa watakusaidia na utapata mahali pa kuishi kwa sasa.
Sawa. Asante daktari.
Usikuwe na wasiwasi.
Hali ndiyo hiyo na mtindo ndiyo huo. Hii ni mojawapo ya kesi nyingi za mimba za ujana na maambukizi ya virusi vya ukimwi zinazofanyika humu nchini Kenya. Je, ni nini tunafanya kama Wakenya ili kukomesha mtindo huu na kuwasaidia vijana wetu? Na kama ilivyo desturi ya kukuelimisha, ninaye Pamela Karimi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya jinsia na udhibiti wa kuenea kwa maambukizi ya ukimwi jijini Nairobi. Kwanza, anatueleza kwa kina kuhusu masuala haya nyeti.
According to the Kenya Demographic Shock Survey that was currently released for 2022, the HIV prevalence stands at 4%. With new HIV infections actually affecting adolescents and young persons aged between 15 to 24, which was at 41%. And again, this data also shows that women had more new infections at 5.3% and men 2.6%.
Jay. Ni kipi kinachangia ongezeko la maambukizi ya gonjwa hili la ukimwi na mimba hizi za mapema?
It depends with the current state of affairs as it were, because of course of the increased sexual, you know, exposure among adolescents and the young people, and of course not having knowledge on how to prevent HIV. And of course, also myths and conceptions about this, around the same. Of course, also the cases could be also vulnerabilities related to economic challenges or adolescents not being able to or to access education, and therefore being exposed to early, you know, sexual exposure, especially to meet their needs.
Haya yatisha. Ndiposa kumekuwa na mjadala kuhusu elimu kuhusu ngono kuwalenga vijana. Hili lawezekana?
The children, even those who are young, should be able to be to understand about sex, depending on their age, what we call age-appropriate messaging. Because again, as they grow up, they will start getting exposed to this information from wrong avenues. Sex education depends with the age limit. Kwa hivyo ile education should be age appropriate, and therefore even the parents who are the primary caregivers should be able to give the necessary guidance just from home as they grow to you know, other agents of socialization. Then they are able to have the truth right from home, and they have a safe space where they can report in case of any kind of violation.
Huku Kenya inapozidi kukabiliwa na upungufu wa mipira ya ngono au condoms kwa ungenge, pamoja na dawa za kudhibiti makali ya ugonjwa wa ukimwi, ni wazi kuwa vijana wengi sasa wanapaswa kuchukua hatua za kibinafsi. Hata hivyo, wanafahamu msaada, wanasaha.
Should they be engaging in sexual activities, then they are able to access condoms. But we also encourage that youth should not only rely on the free government-provided condoms. They should be responsible for their sexual behavior. And also, the sex education is also very important so that there is no misconception around it. Because sometimes people think someone who has HIV should be looking in a certain way. But most times, even people who have HIV are very healthy-looking. So we need to have this kind of conversation early enough so that our young people are protected.
Na kuna wale waliojipata katika hali hii. Wameambukizwa ugonjwa wa ukimwi, kupachikwa mimba au yote mawili.
We need to be we need to take care of ourselves as young people. Let me put myself in that cohort, and again we need to be responsible. Living a responsible life is very important. Being able to report these events which could have a between GBV, issues of HIV and teenage pregnancy is also very key. And also, because once we report, then we are able to follow through and be able to provide the necessary services. Also, awareness creation of of issues around the same and also services available is very, very important, so that adolescents and young people know what kind of services are available for them around this age.
Uy, sasa nimepata ukimwi. Meshangu itaendaje? Na watu watanifikiria vipi? Na vile nilitaka sana kuwa daktari, nitatimiza hii ndoto kweli? Na huu mtoto, nitamleaje na mamangu ashanitoka? Ah, mi nishachoka na hii maisha.
Chambilecho wa viele, kuvunjika kwa mwiko, si mwisho wa kupika. Kwa Mboi na wale waliojipata katika hali hii, hawafai kukata tamaa kama alivyosema mtaalam. Lishe bora, mtazamo chanya au bora maishani, pamoja na kufuata ushauri wa daktari, ni mwanzo tu wa maisha marefu. Kumbuka kuwa, waweza kutimiza malengo yako maishani licha ya kuwa na ukimwi, kupata mimba, au yote mawili ukiwa kijana. Mlee mwanao, kwani aweza kukukimu katika maisha yako ya baadaye.